I am spanking the stallion.
Pelele ndlele nimthando umuntu ishona libe linyika makwamabili uthi uyangikhipha yini osizini noma uyangifaka yini enhlizweni yakho noma kanjani uzongena emagcikeni asekhaya shanelana amabala khona engiza nakho uma kodwa usendleleni usendleleni ngizana yeke Uthando lwethu manqoba
Sizengothando
Sizengothando